Yo, Mr. Rockers, above all musical. Hey yo, give me the music.
Rings up, lights up, shake it, clap.
Come on.
Rings up, lights up, shake it, clap.
Yeah.
Rings up, lights up, shake it, clap.
Come on.
World's gonna be
turn
okay.
It, turn it.
Kill a motor one, a song, a goma, take it on. Pity to put rock, a kill a motor room.
Rings up, lights up, shake it, clap.
Imedani mapuff puff pass kupitisha kama game iko na van passi bado kuchanganya na madem high pass to the ride most most sipeleke kasi kuchunga manzi yako wasilas kama gas mafisi niko rada juicy pendi kesi kichoni bila dread lakini bado shake tunapenda sana sana Jamaican classic ita waiter hapa fasta nipe glasi drinks mbili tatu hivi kisha kazi kwangu sasa pole pole kate maji kisha speakers ikidunda tuzirusha ndani ita waiter hapa fasta nipe glasi drinks mbili tatu hivi haya basi mziki ikigonga tuko ready yani sina budi tukuroga nijipate ndani. Kampani kubwa shinda bitro inabomba tena sana venye kitu iko venye imeiva kama tuka jiko yani zetu zikibamba kama ngoma zikon ma distortion na malido bido lakini bado niko chonjo mzee yani korido wakanji round these ni madola hizo na ma drinks kali lakini zote ligo ita wita hapo fasta nipe hizo drinks mbili tatu hivi za wazicho na zikishika sana wapinduru hizo bado vunja mifupa kama meno iko ita wita hapo fasta nipe hizo drinks mbili tatu hivi za wazito to feel on top kama upper piso kila kitu fresh tunde evil evil kila mtu wana songa ngoma take it on ready to go go kila mtu roll
brings up lights up shake it up it was gonna be okay
kila mtu wana songa ngoma take it on ready to go go kila mtu roll
brings up lights up shake it up it was gonna be okay
una songa basi bishte songa take gonga buda pewa moza Bamba hapa ndio hoja za kadi za kupiti sichezewe poka tunasonga basi bishke songa ikigonga buda pewa moja kuzibamba hapa ndio hoja mwanzo mambo bado mtakutaona
kila mtu wana